Anthu ndi maiko. Dziko la Kazakhstan. Kale, anthu a ku Kazakhstan ankakonda kukhala moyo osamuka-samuka. Mpaka pano, ambiri mwa anthu amaka-maka amene ali ndi ziweto amasamuka-samukabe. Nthawi yotentha amakakhala ku mapiri komwe amakadyetsa ziweto zawo. Ndiyeno kukamba kuzizira amasamukira kuzigwa komwe kumakhala kotentherako. Masiku ano, anthu ambiri a ku Kazakhstan amakhala mʼmizinda yotukuka. Komabe amatsatira kwambiri zimene makolo awo akale ankachita pa nkhani ya miyambo, zakudya, komanso zinthu zosiyana-siyana zopanga pamanja. Anthuwo amakonda sonda katulo ndi nyimbo zimene amayimba pogwisa ntchito zida zoyimbira zakale. Anthu amene amakonda kusamuka-samuka amapanga nyumba zoyenda nazo, ndipo ambiri amaona kuti nyumbazi ndi chizindikiro choti anthu a ku Kazakhstan saononga zinthu zachilengedwe. Abusa amakondabe kukhala mnyumba zimenezi, ndipo nthawi zambiri anthu ena asomwe amakhala mʼmatauni amazigwiritsabe ntchito pa zochitika zapadera. Alendo okaona malo amathanso kukagona mnyumba zimenezi. Mkati mwake maoneka mokongola kwambiri chifukwa cha luso limene azimayi a ku Kazakhstan ali nalo lopeta nsalu, kuluka komanso kukonza makapeti. Mabanja a ku Kazakhstan amene amakhala mʼmadera a ku midzi amakonda kwambiri mahachi. Anthu ali ndi maina pafupifupi 21 otchulira hachi ndipo dzina lililonse lili ndi tanthauzo lake. Ndipo pali mawu oposa 30 ofotokozera mitundu yosiyana-siyana ya ubweya wa mahachiwa. Iwo amaona kuti akapatsidwa hachi ndiye kuti apatsidwa mphatso ya mtengo wapatali kwambiri. Komanso anyamata amayamba ali ang'ono kuphunzira kukwera mahachi. Pachakudya chimene anthu a ku Kazakhstan amadya sipalephera nyama. Nthawi zambiri nyamayi imakhala yopanda zonunkhiritsa kapena zokometsera. Amakonda chakumwa chotchedwa kumish chopangidwa kuchokera ku mkaka wa hachi ndipo amati chakumwachi nchopatsa thanzi. Amakondanso shabat chakumwa chowawasirapo chopangidwa kuchokera ku mkaka wa ngamira. Ofesi ya mboni za Yehova yomwe ili ku Amati imalandira alendo amene apita kukaona malo pa ofesiyo. Zotsatirazi ndi mfundo zowonjezera. Zinenero zikulu-zikulu. Chikazaki ndi Chirusha. Chiwerengero cha anthu 17,563,000. Likulu Astana. Nyengo. Ndikotentha koma nthawi zina kumazizira kwambiri. Kodi mukudziwa? Ku Kazakhstan kumapezeka mitundu 36 ya maluwa ena ake owala okongola kwambiri. Anthu a ku Kazakhstan amapanga zinthu zosiyana-siyana potengera kaonekedwe ka maluwa amenewo. Ku Kazakhstan kuli nyanja yotchedwa Balkhash ndipo madzi a kummawa kwa nyanjayi ndi a mchere kwambiri, pomwe kumadzulo kwake ali ndi mchere wochepa zedi. Anthu a mdzikoli amakonda kusaka pogwisa ntchito zomba nkhanga ndi mbalame zina zikulu-zikulu zophunzitsidwa mwapadera. Iwo ali ndi luso lophunzitsa maka-maka zomba nkhanga zotchedwa Golden Eagles. Nkhaniyi yathera pamenepa.